Gang C, Roy C.
Naomba mami uje unirudie, mapenzi kama vile zamani. Usiniache mimi niumie, naomba baby tusamani. Naomba mami uje unirudie, mapenzi kama vile zamani. Usiniache mimi niumie, naomba baby tusamani.
Na isi kwa ni ibilisi, ama wa mapenzi mwizi. Mina kuwa chizi, siwezi kushipila we, siwezi. Sababu bado sijayua, paka ukafanya moyo wangu kuungua. Najutia kukujua, mwaga na suwa suwa. Bado na umuwa mapenzi yangu tambua. Naomba kwa nawe, naomba nielewe. Usinipe mawazo kanifanya nilewe, nilemewe. Mina omba kwa nawe, hakuna nachotaka moyoni ni wewe. Mina omba kwa nawe, hakuna nachotaka moyoni ni wewe.
Naomba mami uje unirudie, mapenzi kama vile zamani. Usiniache mimi niumie, naomba baby tusamani. Naomba mami uje unirudie, mapenzi kama vile zamani. Usiniache mimi niumie, naomba baby tusamani.
Hake kama ni tabia niko ready kuchange. Tusahau yalopita tufungue new page. Tuanze new stage, kila kitu kiwe new new. Kikweli na umia kaulize ata makru. It's helping without you, I'm used to be around you. Bado sijamini how I lost you. Oh my God, for real I miss you. Tasema again and again, that I love you. Rudy home basi tuishi kama zama. Sijazo air tele mikushika tama. Lizo ya kufly, check it out, mina zama. Na uombe wena rumor, urode kwangu mama.
Naomba mami uje unirudie, mapenzi kama vile zamani. Usiniache mimi niumie, naomba baby tusamani. Naomba mami uje unirudie, mapenzi kama vile zamani. Usiniache mimi niumie, naomba baby tusamani.
Nimepoteza pete yangu ya kidole. Wananicheka, wananiambia pole. Tumesoma primo, seko mpaka kole. Na sija switch them, wendo wangu shore. Yamemwagika, sijui kaya tazoleka. Nikikumbuka, maari shapeleka. Wendo minataka, kima penzu meniteka. Na wewe seka, wendo minataka. Kila nkiwaza, kisiyeza nija. Wakumbuka tukisei tutapa. Bada wanifa siwezi kulala. Kila nikiwaza kisia zanija.
Naomba mami uje unirudie, mapenzi kama vile zamani. Usiniache mimi niumie, naomba baby tusamani. Naomba mami uje unirudie, mapenzi kama vile zamani. Usiniache mimi niumie, naomba baby tusamani.
The feeling kills me, kuumia nayo, kuteseka nayo. Royce on the beats, King C, Bassline Records, yo, Bassline nayo, Royce nae.
Best love flavors.